maamulka deegaanka goof gudud buuray ee gobolka Bay ogeeka shir jaraaidka qobadan magaalada Baydhabo yaway baa ku hadalana xaaladda guud ee deegaankaas maadaama deegaanka usukumadayi deegaanada ku tirsan koonfur galbeed ya saameeyay roobabkii maalmoogin ka dambeeyay ku qubaday deegaanada koonfur galbeed Hassan Buyow oo ee gudoomiyaha deegaanka goof gudud buuray yaway baa usii sharaxaad ku biyay shirkaas jaraaid xaaladda deegaanka goof gudud way baa usii sheegay in roobabkaas si weyn iyo aan saameeyeen deegaanka iyo shacabka ka nool usoona sidoo kale sheegay in sicirka ganacsiga uu ka koobay saran kahow taasna uu san sababay arimoogii fatahaadyada ku dhaladay roobabkaas
bismillaahirrahmaaniraahiim ee deegaanka may fadhiyay dhibaato badan oo barakaan barana ka dheedi barakaan ma jeesay bi fatahaadiya jeesidi hanti badan aan meel ku dhuntii maynu kumid ahaa ha mayla galaa ee deegaanka saakeeda suqra mayla galaa sidii deegaanka aduun gurmada fadhi biyoona fatahaada man walaaqi si maaraga haytaan meel walaaq miya maay falaane madun mala weyna ko fur galbe abdaasiis la qagare gudoomiyaha baarlamaanka maay falaane gudoomiyaha gobolka wasiir karimaha gudaha maay falaane deegaankaas sidii lanka baha falay boogashadii gudigi masiibooyinka gargaarka lanka dara falay walaal ku gobolka deegaankaas ayaa falaan tangama ay falaane jidgooyada magaalada jidki gala jaray baa horti mara jaray meel seeni loo leeraa meel oo warumur leeraa ee dheer badan ay dhibaato badan ka dhidi hanka badan meelna ka baabaari baa war badan meel ku gudbe may ka dhibaato asa meel ee deegaanka astaan may fagaane mudun sidii deegaankaas walaal ku qabada fadhi bulshidi dhibaato badan bulshidi shalay dawladda lama kala ayo deegaanka nu koofka galbeed ka midii bay doono degmadii gobolkaana hoos qoyaan haddii may falaane insha Allah oo bilaahi lukhal sidii walaal ku qabada fadhi masiibada meel ka dhigaysay la hanqaaraga fadhi bulshada la hanqaaraga fadhi dhibaatooyinka walaal ku qabada fadhi falaan dadku oo walaalno ay garabay joogana deegaanka dadka ku jeedeen oo yoon qasaar badan ka araga walaalii dhiga meel ka dhigina araga haddii biyoon hadda gidaal ka lagu soo qaan may buu ah deegaanka asa ka dhiga hanta badana meelana ka baabade sidii madun bulshadaasi walaal ku qabada fadhi qasaar aan dawladda ko fadhiyo kan fadhiyo insha Allah oo bilaahi lukhal